Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Ke dumetse ba mamedi ka ofela ba Radio Pulpit le bitso le matla le pro salam rena Jesu Kriste le dumetse ke muruti masengi mo mosong wa kachena. Ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Jakobo, kaolo ke antla. Re tlo ba la mo verse 5, mo verse 4 fa le ho fitla mo verse 6. Yona re bone ba le ga ka tsele. Metlo mamo ke tla go thoma go thuo bagaetso e re fa lo wela mo ditikong tsa mefuta-futa lo di kae boitumelo fela ka lo itse gore go lekwa ga tumelo ya lona go tsosa tlhomamo mme tlhomamo e tshwanetse go nna le tiro e e tletseng gore lo nne botlalo lo itekanele lo se tlhaele mo go sepe mme fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale a bokope mo modimong o naya mongwe le mongwe ka boitumelo o sa nyatse mme o tla bo newa mme a kope ka tumelo a sa belaele sepe gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgwediwang ke phefo le rutla-rutlwa morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae amen. Mamedi a ratagang ke rata gore re lebelele fa re badileng mo teng re lebelele kgang e ya gore re golotswe mo tshenyegong le mo lefung redeemed from fear letshogo le destruction e leng death mo re badileng mo teng taba ya evangedi ke taba ya kgololo batho ba botlhe re belegetse mo sebeng Romans 3 verse 23 tlhalosa jalo yaanong mo re badileng mo letsatsi la ka tseno rata go bolela ka kgololosego e re e bonang mo modimong redeemed from fear go gololwa mo letshogong letshogo ke di mo nthong tse tsotlhe tse negative tse e buiwang tse di leng teng and then le go bolawa sebe sa bolaya lentswe la modimo le tlhalositse bjalo le re moputso wa sebe ke lefu re golotswe le mo lefung la sebe re ntshitswe mo teng we've been transformed out of the kingdom of darkness into the kingdom of light now lefoko la modimo mo re badileng mo teng mo le re bontsha gore morena Jesu o tlile gore a tla tlo re tswela gore re tletle re kgone gore re gololwe buka Jakobo e tlhalosa e re mo re lebelela temana molaetsa o ka bokhutshwane o tlhalosa gore jaaka badumedi we are redeemed from fear and destruction through our faith in Christ. Tumelo tshwanetse re e beye mo go morena Jesu and are called to live a life of perseverance. Re bileditswe go tla go phela bophelo ba boitshoko go ba ba khotlelelo and trust in God's sovereignty. Re be re tshepa gape le modimo gore modimo is sovereign. Se se raya gore modimo wa laola. He dominates everything. Di-situations tso tsotlhe tse re kopanang le tsona. Modimo ha di mo palele ebile wa di itse tso tsotlhe. O batla fela rona gore re rapele re di tlise go yena ka thapelo re tla tla kgona gore a re solvele diprobleme tsa rona. Now boitshoko bo re buang ka bona mo re badileng mo teng verse 2 to verse 4 fale. The perseverance tabe ya boitshoko e. Mo di-trials in diteko tsatsi le leng le leng o tlo tlhakana le diteko mo bophelong ba gago and then o tlhoka gore o itshoke o ka itshoka fela ga o na le maatla a modimo count it all joy diteko ga di tla o di tseye jaaka boitumelo we are called to count it all joy when we face trials knowing that they produce perseverance di tlisa khotlelelo fela bjalo and le fokola modimo le re tlhalosetsa gape le re how feta mo ditekong jalo modimo he's still God he's got dominion o na le wa laola he controls ka matla gae se selo se seng se se etsagalang mo lefatsheng ga re mo involve re mo kenya and we can trust re tse disapo tsa rona re di beye mo modimong so his dominion ya modimo sovereignty ya modimo knowing that he is in control of all things o laola dilo tso tsotlhe and then lentswe la modimo le re tlhalosetsa gape le re tshwanetse re rapele ga o feta mo ditekong gantsi o ba le mathata a mantsi a o fetang mo go ona James chapter 5 Jakobo 5 verse 14 and 15 go fitlha 16 fale e re bolelela ka thapelo e re prayer is essential go batlega thapelo moteng gore re rapele and then gape re rapele re ikanya modimo we must trust God mo dilontso tsotlhe re tlose tshepo ya rona mo go rona we are limited as batho ha rena matla a makalo mara modimo ke ena na le matla a otlhe now ke rata gore ke tlhalosa ka bokhutshwane gore perseverance in trials we are called to persevere in trials knowing that they produce spiritual maturity o ka se gole mo moyeng ha o sa kopane le diteko pray in times of need rapela mo ditlhokontso tsotlhe tse o tlhakanang le tsona di-challenge rapela and la modimo le re tlhalosetsa gape more trusting God's sovereignty o tshepe maatla a modimo gore God knowing that he is in control of all the things ke ena a tlhabisang letsatsi a lesobetsa so modimo batla gore re be ditshepo tsa rona mo go ena le wena mo letsatsing la ka tšheno modimo a ka o thusa meleko yo otlhe yo o tlhakanang le yona malwetse go tlhoka mesebetsi everything modimo batla gore o thuse mo letsatsing la ka tšheno ke rata go rapela le wena momamedi a rategang modimo wa rona ka lebitso la morena Jesu Kriste ke rapelela momamedi ke yo gore a itse gore o ile wa ba le jopo gare ga diprobleme tso tsotlhe tse nana le tsona lefoko lao le re o ile wa mo amogeletsa ka legora ke rapelela gore momamedi modimo wa rona lokileng ka maatla a gago a kgone go fumana dintho tso tsotlhe tseo modimo wa ka o dingwadileng ka ena mo bukeng gore ke tsa gae the inheritance a fumanele pholoso a fumane tshireletso kopa tso tsotlhe ke dumela ke di amoge
Come live the life at 657 AM. 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012 334 1222 or WhatsApp us on 067 429 7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.